I'm a besa amu nyanya cha cha bao
amu nyanya wa
ko bao ewo madie ni no gwarambo owe ki ke weris ayo mani no korambe owe ki ke weris iyo na chobu ka nku fiona omara nke kure iyo na chobu ka nzo bi ogu komare be maro iyo ni no gwarambo
Oh,
riziki jikoze bo akwa guni enwenwe onye ni le jenyere ndu aka o chinde kegi na eme ya ndalo
o woro ni o ma na soso
ibu kwa ya wera na zere mi ibu maka no ne jiro ba kwa kwa ibu jende aka ga waya mbe maka na ka ni wanyi chenti ibu wada ibu te ya nufi ya ubu onye ma yilimo ibu On shake a bush, shake a bonese. The banner of his people, bonese. Elohim, bonese. Lion of the tribe of Judea, bonese. A great provider, bonese. You are the mountain melter,
Chabia.
You are the ocean divider, the rock of Gibraltar,
Ganga.
The roots of David,
Ganga.
You are the corresponder,
Ganga.
The trumpet of Joshua, Evil Beke Damas. You are the salt of the nation. Chimu yilimo,
Deborah
yilimo,
Onyam.
Ebube yilimo,
Onyam.
Ifegi atobu omo,
Onyam.
Onyam avia yilimo,
Ebuna o.
Ikaga yilimo,
Kaina.
Ogeru oba nijanoa,
Ojela
anjano
yilimo.
Mandi nonu, mandi nonu, mandi nonu, mandi nonu, mandi
nonu, mandi nonu,
mandi nonu, mandi nonu, mandi nonu, mandi Emmanuel,
bring him
over. Oh, bring him,
Onye ogoro ntutu isi ma
onye na chibu ebu kwala
onye kecharu wa paru wa naka
obughi mu gero onwe mo
inwa mado kwi na nwolu
obughi mu gero onwe mo
onye wula nyufu ni ye madi ibe ya
aka na obughi mu gero onwe mo
kiwe wike iwetu gigi
obughi mu gero onwe mo
aka kancha wa nefe kwefe
aka kancha wa nefe ntugari
umumanu wa ma nefe fe
onye ndeso maruzo fuma
onye so adige funzo cha cha cha
so budike na
jijere muda mokwi na
odudu wuma nse na obughi gikero onwe
gi jepsu maru mokwi na nuonu
ebe ike obughi gikero onwe
wezu meri tupu okwi
na nuonu wezu meri tupu okwi ma na obughi gimero onwe
jijedu mwadika okwi na nuonu
ongu wajie obughi gikero onwe
gi
Obughi gi ji onwe gi
ogu eji obughi gi ji onwe gi
spot
gị ọ bụghị gị ji onwe gị
ebu
ọ bụghị gị ji onwe gị
ebu
mi na ọ bụghị gị ji onwe gị
kachi ọbụ obi ọkwị na
anụ ọkụ
ji oyi na ọ bụghị gị
ji ka ọ dịrị ọkpara
ọ bụghị gị ji onwe gị
oyibo na ọ bụghị gị
ji onwe gị
onye
amị abụ ọ bụghị gị ji onwe
gị na-eme onye amị ọ bụghị gị ji onwe
gị ọlụ chukwu osu chukwu ọ bụghị gị ji onwe gị
ekwe ekwe ọkụ ọ bụghị gị ji onwe gị
elisi nwa ndụkwa ọ bụghị gị ji onwe gị
akwụ ụwa niile ọ bụghị gị ji onwe gị
ọnịkọkụ ọ bụghị gị ji onwe gị
ọnịkọkụ production ọ bụghị gị ji onwe gị
bọọlụ nwoke ọcha ọ bụghị gị ji onwe
gị aka m dị ọcha ọ bụghị gị ji onwe gị
Chukwu
ọmụmụ
ụfịa baa ruo
Chukwu
Thank you.